ingane zami zisekhaya yoyo kanti yena udli imali ngaphandle indoda yama isafani yoyo sengkhala ngedwe mini nasebusuku wamshiya umshayeli wangempela lapho imali ingena empilweni yakhe Lala phansi ngipheka ngaphandle Ngifudumeza izingane Wena wawungikhwinisa ngezinhliziyo zakho Wathi thando lwethu luzophumelela Manje ngimbone ezinkundleni nomshini Abangani abasha Amabhodo namabling Lapho enginike yona Akasayiboni Angisamuntu Sengiphenduke enhloni Angisambone emehlweni yakhe Ingane ibuza ubaba wayo Angazi ngithi nizane ekhaya Imali mthathe yamsusa kithi Indoda yama isafani Sekuthanda maslekwini kuphela Izingane zami zisekhaya Kanti yena udli imali Wamshiya umshayeli wangempela Lapho imali ingena empilweni yakhe Hey, okay Haibo, haibo Ngikhumbula lendoda ebekhala nami Manje lithwe lama-fashion indawo Amakhamera ama-likes ama-stories Kanti ekhaya kudliwe izinyembezi Ingane yami yathi mama sengikhulile Ngitshela ukuthi baba buze ezinye Ingane ithanda baba kodwa baba bisenzinike inkinga Sengikhala ngempilo yakhe Yo, indoda yama isafani Sengazinikele emthandazweni Mhlawumbe uzobona ikhaya Ngaphambi kokuthi kube sekwephuzile Indoda yama isafani Sekuthanda maslekwini kuphela Izingane zami zisekhaya Kanti yena udli imali ngaphandle Indoda yama isafani Sengikhala ngedwe mini nasebusuku Wamshiya umshayeli wangempela Lapho imali ingena empilweni yakhe Ipelelo thando ekhaya